notice. Would tell a notice. Wamusugenda urya sina wibagiwe wangumye ku mutima. Mora negereje umunsi uzaza nuko mbona amasaha atagenda. Nuko mbona irungu rigiye kuzansaza.
Garutse, yeah. Icyampa nka